The ghosty hand.
Kashepuka kiblaki China na kafata tunge. Ata kama dono sina, ngoja njeleze, nimwambie ya mutima wangu. Kana swaga kakige ukalawama, ake mumu takapeleka kwa mama. Nimekupa figa moyo bandama, ili uwe wangu. Nakupenda sifichi baby, I love you. Pendaro hula nyama bichi foto. Nakupenda sofi, sogopi. Ntena naongeza bidi, sogopi. Nakupenda baby.
Mwingine siwazi, twende tu nyumbani leo kaone wazazi. Jinsi ulivyombika, vicheche misitaki. Kwa komesha fika, kwingine ntakwenda wapi? Bila kodi kichwani mwangu naishi bure. The one and only, my ex wote tupa kule. Upo kichwani kuliko nilojifunza shule. Napiga kazi lichochoto nachotaka tule. Sema nini unataka, mini takupatia. Vitu gani unapendaga uwa nazingatia. Sikila tukitokaga unanikumbatia. Bas marasha napenda jinsi nkinukia. Tumesha fika mwako aliona kama utani utani. Hadi natoka shavrao na zoni pandani. Dasi onekani, young lovey dovey. Yapo tuonekani, mapenzi yako wazi wazi.
Fun like a glass of wine and you shed your kwa nini. She always on my mind, yeah.
Fun like a glass of wine and you shed your kwa nini. She always on my mind, yeah.
You're on my mind, you're on my mind.
Nakupenda so good, so good.
Like a glass of wine and you'll shed your quenini. She always on my mind.